ho lau kanaka e pa inai ho i me i a kini kei hi alohana Hawaii he punahele hoa